Yeah. Be the MC. Bomb Bronx in the house, yo. Yo, game yetu so wababe ni sisi. Acha tuvute fegi wa wakabe vipisi. Wanangoja mechano tu imwage kwa biti. Tuko tangu Julius Kambarage raisi. Usintafute kila same nipo geto. Na kwa kuwa leo baridi sina dem nipo yufin. Wana ni fam wana sina fame. Na ni special na furai kama vile marehem dani ya pepo.
Yo, stole your time, stole your rhymes. Tongue twist on the mic like I'm Busta Rhymes, huh? Born to rhyme, born to shine. Only success on my mind when I'm on the grind. Look, I ain't bragging, I'm saying what I be doing. The money is rolling, you know exactly what I be scoring. Ah, nipo town na wakilisha wazawa. So yeah, twende sawa, mikono ni haya kwa mepagawa.
Nitabaki kuwa hustler, niko macho kwani alijebla mini mkali zede shasho bami. Naisaka mikwanja na naidaka bila wasi. Nitabaki juu kwa mana hip hop ndo my wifey. Wengu alikwepo ila bado nipo kwenye chati. Balozi wagero mana nipo kwenye kazi ndo mana wifey. Zina bless tu, eyo kwa vase tu. Mzawa tuende sawe la snitch hapo kimezu.
Wanachofanya sasa hivi kitambo si tuliyama. Rapper wako soft design ya Juliana. Tulizana, unapenda fame Julikana. Sina rhyme book, mina rhyme tup. MC Vitoeo, ona wake rhyme, wana rhyme cook. Tunachofanya mpaka ushindi unashindwa. Ulinzi unalindwa kinda, upingi unapingwa. Na ugopa jina kitako takuwa na wingi wa mingi.
Eyo kimbiza, kimbiza, Usain Bolt, mwanangu kafia get. Usini machozi, brother meni na tozi. Wote wale wale, mateso Yesu alibeba pale Kalivari. Neli alihoji, kwa mwenye viki nini dhambi. Ama ni kiki za fish kwambi, vipi kwani. Kwenye dance floor na bambia. Na roundi hii ni kibish ni konyuma ya gigi mayo.
Yo, the industry's off top. We prepared for a knockout. High like Rasta from Jamaica. We bold major, we chillers niggas, we call them haters. Black saucy nigga bitch, I tell me nature. Studio time, see ya kupoteza. Koma kama sugu, sunajua mambo ya feather. Niko here since back in the days. Big boss, I'll be back on the plane. Shut the off up.
Macho, macho. Macho, macho.